fadde latade ina galle surba sato tawan hebi famu e bambugol suka gilale galle mudun so minyo ko debbo ma gorko ma dun sakki mako goddo yalla hebde gille biim inraado na hanni hinade clonter jogaji e wi madame bamba maryam samaki ko ina galle gondo e foftere ko beeni sukaabe njetto ko bambi be fufudun kanko hibindo duubi chapande jeddi wakkat joon o na darda inraabe joni be wattande hakkilo finatawa e sembinde sunugol andam hakunde chukalel e yumun
babude suko ana jogi nafa hakkunde sara e suko sabu kubbu tergal ana moje suko sanne sa babbi suko yeso wala fuko matantamo sukaabe handen ana kani andude hono finatawa wala juuti nebi en gartan e finatawa
besiga nga koronuma
inraabe hebbe da gonde makko hakkilo e wi mabbe bambude suka na wada newa munya e le yirwer makko
nere bagne ngaso
ad hani babude suko fa gasa mo ina horende fati onyo sada do moto sa babbi ma jata ba ad way bamde liccere kabira danende nun an way latade sababu hendu fati heba mo nafati mo durme mo ina koyde de so keba hinnade hajama
iba bam wuri kai
dunga en cella dun gondini dun docteur nyama sisuko yo pediatre to suru docteur kalabankoro o faccitidi min hono bambude suka
nere bangi na gasoro ne
babbu gol tawmi dunne mi babban suko a mi wattatamo le kankuru mi wana tubaku alla wade kan tubaku sakko fa watta bingelam le kankuru juudan kelay koydan kelay min kam mi babban suko a dun wadan so hinne na ta hakkunde suko e sara sembe tergal yimbe galda yoga be anan baye babbude suko dubdi di faya e dubi ne sa babata suko ana wawi yottindemo ko heewi yoga be nyida hojde suko mun en sakko fa babba dula
iba bam wuri kay
kanko dogotor o beedi wiide bambude suko en lato sababu cellal tergal makko
kanguru ta fene oyi
kanguru ana wela kam jo inde suko do becce ana moji dun wadan so suko reno sa babbi mone ayyatam so dani kidu dani makko an wawi onyaade dun wadi sumde babba suko yeso babude suko ana tiidiri kam le kanguru ningattam mon sa watte suko le kanguru fa gasa mo wawi sande tawene sa babbi mo wana non ka fu hatta le kanguru oningattam mon
l'enfant est bien protégé
kanonna wakkat joon o inraabe hoobe ko yidi yo sifa lulirdo kanguru yewde suka o dooredu mudum sabe wi mabbe dun on lato sababu haybude suka bebe fewre hendu e fratiji guddi
kanguru ta fene oyi
sa babbi suko ana moddi sabu kubbu ko yaltate tergal sara ana lata sababu so suko o patake mo jangataake adu wawi wande nyaloma kibba tawe ada babbi suko tawe golleji ma bone sa wadi mo le kanguru ne wala fuko bawda wande sabu yeso mu woni
l'enfant est bien protégé.
Hinade odo sifa kanguru madun bambude suka andon tan suka jogorado no fewiri ngon be dortodo cellal.